sijawahi ona zaidi yako shama, sijawahi kuona kama wewe baba, sijawahi kuona sifa za lako jina, simba kabila la Yuda. Oh, mwamba unayefanya maajabu yaliyoshindikana kwa jina lako, hey, unayetenda yasiyowezekana. Ah, yeah. Wewe unayeponya viwete wakasembea, wewe unayeponya vipofu wakaona, tena unayeponya viziwi wakasikia, na mimi masikini wanipa habari njema, yani mambo
moto moto.
Oh,
moto
kila kona ni
moto moto
fire,
hey, moto
yani mambo
moto moto,
yani kwako moto
moto,
Yesu moto
moto, moto
mambo,
hey, moto.
Kila ninapopiga goti unanijibu baba, ninapomwaga machozi unanifuta baba, hata wakati wa shida tabu na yale mabaya hujawahi kuniacha baba, daima we upo upande wangu. Nitalishika neno lako lisiniponyoke, lisiniponyoke,
lisiniponyoke.
Nitaziimba sifa zako daima milele, daima milele, lelele, lelele. Unayefanya maajabu yaliyoshindikana kwa jina lako, hey, unayetenda yasiyowezekana. Ah, yeah. Wewe unayeponya viwete wakasembea, wewe unayeponya vipofu wakaona, tena unayeponya viziwi wakasikia, na mimi masikini wanipa habari njema, yani mambo,
yeah, moto,
moto. Oh,
moto
kila kona ni
moto moto
fire,
hey, moto
yani mambo
moto moto,
yani kwako moto
moto,
Yesu moto moto,
moto
mambo,
hey, moto.
Yesu
moto, moto.
Kila kitu kwake moto
moto
amewasha,
moto,
hey, Roho Mtakatifu ametawala,
moto,
yani mambo ni
moto,
mapepo yanadanga,
hey, moto,
hey, oh, hey, ah, ale baba uinuliwe, Yesu uinuliwe, uinuliwe, wewe ni baba wa huruma,
wewe
ni mwingi wa rehema,
wewe
ni mwingi wa neema,
wewe
baba
yetu,
inuliwe,
wewe moto moto, inuliwe,
wewe inuliwe,
wewe
inuliwe,
moto
moto,
moto moto, moto
po yanadanga.